Uncle T, aka Sifungamani.
Izimia na rubare, chwanimi mureba na bunazi o. Nimepita kote nina testi life, nikaona bora nende bongo wende ikawa shwari o. Izimia na rubare, chwanimi mureba na bunazi o. Nimepita kote nina testi life, nikaona bora nende bongo wende ikawa shwari o.
Actually niweke wazi Bukoba ni rumba kari, especially mjini, mjini kidogo shwari. Kila mtu anarima ni sasa nani atarima fukari. Bure bongo kuna wandugu kila moja na digiri, tena wote wamesoma bojo ni university graduate. In fact na kuenda bongo kandema Bukoba sio siri. Niagie kwa Rumanyika, Brenza na Mutaiwa, Franky Karokora na Arubeti Kamgisha, Adolf Kuruakiba na Kukuru Mutashopia. Tell them na genda mjini kidogo kutesti life.
Izimbia Yonarubare, chwanimi muleba na bunazi o. Nimepita kote nina testi life, nikaona bora niende bongo wende ikawa shwari o. Leba na bunazi o. Nimepita kote nina testi life, nikaona bora niende bongo wende ikawa shwari o.
Meanwhile niko kwenye mberi feeling zisha figa bongo. Majestically I'm not a stranger, cause I've got a lot of relatives in da. Everybody would say yegera, lakini bojo nifikie kwa nani. Pari mbezi kuna rekasira jirani na Kazinjezi family. Kuna filbeti rubibira amefacing ishengoma. Nigenda sinza bojo utagamba huko kwa kese ya relatives. Kuna Mr. Regamba na Hosea Kairuki. Iwe bogo tingamba mengi, nobody can let me down. Kuna Richard Rweyemamu na Frankie Rwehabura, Rosemary Rubibira jirani na Robert Vugaisa. Majestically I can enjoy, relatives are too many.
Izimbia na rubare, chwanimi muleba na bunazi o. Nimepita kote nina testi life, nikaona bora niende bongo wende ikawa shwari o. Izimbia na rubare, chwanimi muleba na bunazi o. Nimepita kote nina testi life, nikaona bora niende bongo wende ikawa shwari o.
After arriving in town, ndugu alinipa first priority. Nisachini na kipaji, somehow naweza kurep. Nikajaribu kuandika lyrics, japo kuwa nina mother tongue, lakini sikufeel shy sababu nilipata hope. Karoli na maua tuchekure, si wote wanatoka BK. By the way, nimerelease single, sasa inarusha hewani. Thank you for the broadcasting radios kwa kurunda track yangu. Bila kusahau MF Studios pale Ilala cha Ivishamba. Producer Richie Muroka na Abdul Salvador. Simsahau Asha Salvador na Happiness nyama yao. Washomire we are not back, only for we are numbered. Wengi walinongo na wahaya tuwezi singing. Now you can't believe na si tunamiliki fan.
Rubare, chwanimi muleba na bunazi o. Nimepita kote nina testi life,